Okoze bitagambika abangi bye balabye ne beewuunya. Wanzija mu kisiriko ekyalimu amaggwa g'obutwa. Nali kale bwerebwe ak'okuwanika mbiveeko ng'amagumba gakaze ganeesubi likomye. Okoze bitagambika abangi bye balabye ne beewuunya. Wanzija mu kisiriko ekyalimu amaggwa g'obutwa. Nali kale bwerebwe ak'okuwanika mbiveeko ng'amagumba gakaze ganeesubi likomye. Naye nambusisa ebisenge ebinsinga obuwanvu, njagala nkwebaze kuba Mukama onkoledde amagero. Ombusisa ebisenge ebinsinga obuwanvu, njagala nkwebaze kuba Mukama onkoledde amagero. Nakyangedda katiraba wabijjawo. Akasale ak'ekiro n'akasale ak'emisana tobirese kunkola kabi Mukama, kankwebaze kuba